waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
sahamin cusub ayaa muujinaysa in bulshooyin kale asal qoomiyado kala duwani ay la kulmaan baadhitaano boliis oo aan warqad ogolaansha lahayn in ka badan ilaa 3 jeer iyo badh bulshooyinka deggan meelaha ay dadka cadaanka ahi deggan yihiin. sida ay sheegtay falanqayn lagu sameeyey adeegsiga awoodaha baadhitaanka gaarka ah ee booliska Victoria, baadhitaanadaasi waxay dhacaan xataa marka heerarka dembiyadu ay ku sarreeyaan meelaha ay deggan yihiin bulshooyinka u badan dadka cadaanka ahi. warbixintan waxaa si wada jir ah noogu soo diyaariyey Caasha Cabdi iyo Wing Kwong. haddii aad ku nooshahay ama aad deggan tahay gobolka Victoria, waxaa laga yaabaa in aad maqashay magaca loo yaqaano designated area oo macnaheedu yahay aag la asteeyey. waa aag ay booliisku ku baari karaan qof kasta iyagoo aan haysan waraaq ogolaansho ama tuhun macquul ah, waxaana inta badan loo asteeyaa si booliisku u maareeyaan bannaanbaxyada waaweyn. bishii Noofambar ee sanadkii hore waa 2025, booliiska Victoria waxa ay ku dhawaaqeen inay bartamaha magaalada Melbourne iyo nawaaxigeedu noqon doonaan designated area muddo 6 bilood ah kadib markii ay dembiyada hubka la xiriiraa bateen. dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin qabanqaabiyayaasha bannaanbaxa Invasion Day ee maalinta Australia Day ayaa iyana ku doodaya in go'aankaasi uu jebinayo ahdiga xuquuqda aadanaha iyo mas-uuliyadaha ee gobolka Victoria, dacwad sharci ahna ka gudbiyey qoshaha. booliiska ayaa markii dambe laalay ku dhawaaqista 6 bilood ahayd, waxaana la filayaa in maxakamadda federaalku go'aan ka soo saarto dacwadaas dabayaaqada bishan Janaayo. daraasad cusub ayaa haddaba iftiimisay arrin kaba ballaaran baaritaanadan aan waraaqda ogolaanshaha lahayn. Ilo Diaz waa cilmi baare ka tirsan Center Against Racial Profiling oo ku yaala magaalada Melbourne. kooxdiisa ayaa baadhay xoogo laga ururiyey ama la ururiyey muddadii u dhaxaysay sannadihii 2015 ilaa 2024 oo ku saabsan in ka badan 200 oo aag oo loo asteeyey oo ay ku dhawaaqeen booliiska Victoria.
While designated areas are supposed to be a tool that Victoria Police use to supposedly keep everyone safe, what's happening is that it's racialized communities that are living in suspended rights areas, and they're the ones that are most impacted on this.
inkasta oo aagga loo asteeyay inay booliska Victoria u adeegsadaan ilaalinta amniga dadka oo dhan, ayay haddana dhacday in bulshooyin gaar ah la bartilmaameedsaday, kuwaas oo ku nool aagag xuquuqdooda qaar si kumeel gaar ah loo hakiyey, waana kuwa ugu daran ee awoodahaasi saameeyaan, ayuu yidhi. Mr. Diaz waxa uu sheegayaa in xaafadaha sida Dandenong iyo Brimbank oo ay ku nool yihiin dad ka kala yimi qoomiyada badan si joogto ah loogu bartilmaameedsado baaritaano aan waraaq ogolaansha loo haysanin muddada lagu jiro aagaga la asteeyey ee xaafadahaasi ay ku jiraan. dowladda gobolka Victoria ayaa mamnuucday racial profiling oo macnaheedu yahay bartilmaameedsiga ku salaysan jinsiyadda sanadkii 2015, laakiin sida ay sheegtay haweeneydan la yiraahdo Gemma Caffrella oo ah qareen ka tirsan Liberty Victoria, in ka badan 10 sano kadib markii xeerka la soo saaray bay tiri ayuu weli gobolkan Victoria u baahan yahay in horumar laga sameeyo bartilmaameedsiga ku salaysan jinsiyadda.
It's a very significant human rights issue. Liberty Victoria's research shows that what happens when police use these powers is that 99% of the time they will be used against a person who has done absolutely nothing wrong. So there's a huge
tani waa arrin weyn oo ku saabsan xuquuqda aadanaha. cilmi baaristan ay Liberty Victoria sameysay waxay muujinaysaa in marka ay booliisku adeegsanayaan awoodahan ay 99% u adeegsadaan qof aan wax khalad ah samaynin, taa macnaheeduna waa in markii sharciga la adeegsado lagu guuleysto oo keliya 1%. sababta ay tani dhibaato weyn u tahayna waa in si weyn ay u saameyso xuquuqda qarsoodiga ee dadka iyo xaqooda ah in ay si caadiya wadooyinka ugu socdaan iyaga oo aan lagu faragelin nolol maalmeedkooda ayay tiri. Dowladda Victoria ayaa markaa soo saartay bayaan ay kaga jawaabayso natiijooyinka daraasadda.
Victorians deserve to be safe in public, and there's no excuse for anyone to be carrying weapons around. That's why we've given police the powers to get weapons off our streets quickly and more often.
Dadka reer Victoria waxa ay mudan yihiin in ay ku badbaadaan goobaha dadweynaha, mana jirto wax cudurdaar ah oo qofna hub ugu sidan karo. Waana sababta aanu booliska u siinay awood ay hubkaasi degdeg ah ugaga qaadaan dadka magaalada la maraya. Eedayn kasta oo loo jeediyo xubnaha booliskana si dhab ah ayaa loo qaataa loona baadhayaa. Cabashooyinka ku saabsan dhaqanka booliskana waxaa loo gudbin karaa hay'adda madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda loo soo gaabiyo IBAC. Miss Caffarella ayaa waxay laakiin leedahay inay tahay inay dowladda Victoria dib u eegto adeegsiga sharciyada agagalaasteeyey amniga dadweynaha awgood.
So what this study shows is that these powers are being used to entrench disadvantage and to target racialized and low socioeconomic communities. We continue to say that the state government needs to rethink these laws and to go back to the drawing board.
Daraasadani waxa ay muujinaysaa in awoodan loo adeegsanayo xoojinta sinnaan la'aanta, laguna bartilmaameedsanayo bulshooyinka la midabta kooro iyo kuwa dhaqaale ahaan liita. Waxaan markaa ku baaqaynaa in dowlad goboleedku dib uga fikirto sharciyadan kuna laabato miiska qorsheynta si loo helo xalal wax ka qabta sababaha dhabta ah ee dembiyada, halkii si aan cadaalad ahayn bay tiri loo ciqaabi lahaa dadka midabka duwan iyo kuwa duruufaha dhaqaale ee liita ku jira. Warbixintan oo ay wadajir noogu soo diyaariyeen Caasha Cabdi iyo Winkwang oo labadaba S B S ka tirsanaa, intaas ayay ku dhan tahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.